Ati nini? Walidhani hatuwezi. Jerry, haya tuende. Yani, nina ability, niko fit, yani nimedula duanzi. Nina dai disability, is inability. Wanadai dema old crocodiles in water. So how ni maloks ate iresa, futa picha za kina gadi moja. Haki, yani aki, wamefanya iri jaimi wa maslanted face. Head beneath my neck, wanadai vilema tuwezi make ya tima. Maskini, hata wajani sikizo mekua branded blema kimaisha. Maisha sani, maisha mekua hide and seek. And seek kutuwa left over, junajua even wakushoto. Unaweza make riziki, hata ishara, inezo unda mziki. Mungu, bariki za unafiki. Wanauliza, ana echo, yule mjunia, si ana pepo, venya na octo. I say my profile image a mess, but n'expect kuji Spotify ndio hata I text msi miss. Initially, haja tu concern kwa industry currently, na come hard and fast nikileta shigida. This my life chemistry, wanadai ya disable awezi change history. Tumboni mwachuze vilema, pomoni life mystery. So nimeamua kurelease track on a heavy rotation. Nikitema hizi kosti jika hizi naitaji illustrations on my notations. Mafast na wafeed na mega lyrics. Mungu naomba hijang ipang on global bearings.
Jenga kama mama mini stay in peace. Jalata kama teme mara this or this. I can't fit away, let us scream my life. I sing in him, Simon Willie.
Zulu for real, producer Vicky Pondis, you kill this thing. Simba Sounds Legacy. Ayo, ayo.